tone ikulu.
The bout Jemol.
Uko pale queen queenin.
Amepita piu piu queen.
Play queen muka fit. Kuli begelo wene ya mchila machik. She's the shit. Ana passport ina visa. Ana kope sapona recross kui biza. Ni beans. Phone ya makamera ya tatu. Isetili biza tikumbu ila tiwanzatu. Ni beans. My US dollars per bed. Ni madop divas per bag. Yatikansi wa maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali single bati ana sugar daddy. Ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Mini biza tikumbila kuno kasi wa maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali teke ni patiana sugar daddy. Hapa benze ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tini bize tikumbila kuno kasi wa. She likes things. Ali temo tundu. Ona chewibu ye afala kumutu. Kwena looks are deceiving ni kruku. Tina imvela muka mwabama wa chapupu. She do it for the gram and the like. Selo isetika ona mabamzi we like. Ndani ulibwe no guli sako to my dress. My boyfriend jeans perfume na to my face. City gona kuma WhatsApp status. Timava baula funu my past papers. If the shoe fits put it on. Unga pae na muntiwe ndia wasuli loy. Slay queen muka fits. Kuli begelo wene ya mchila machik. She's the shit. Ana passport ina visa. Ana kope sapona recross queen. Ibiza ni beans. Phone ya makamera ya tatu. Isetili biza tikumbu ila tiwanzatu. Ni beans. My US dollars per bed. Ni madop divas per bag. Yatikansi wa maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali single bati ana sugar daddy. Ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tili biza tikumbu ila kuno kasi wa maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali teke ni bati ana sugar daddy. Hapa benze ku Dubai. Ku Abu Dhabi.
With the pressure of my social media, kumie suku kwadi wako Julia. Dead, no one's a kumpia. Soft life, any food vena kulia. Tuwe lava nesu wadi parwa, di minimum pia vena wafyarwa. Waposta maene sikudia chida mabuarwa madola. Taya putuka poe fondabo. Tavasa lenka na puwefia economy. Yonse wanunki la makoloni kanshi. Washiti shemi vini kuma foreign. Sugar daddy na mameni ya bastoren.
Slay queen muka fits. Kuli begelo wene ya mchila machik. She's the shit. Ana passport ina visa. Ana kope sapona recross kui biza. Ni beans. Phone ya makamera ya tatu. Isetili biza tikumbu ila tiwanzatu. Ni beans. My US dollars per bed. Ni madop divas per bag. Yatikansi wa maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali single bati ana sugar daddy. Ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tini bize tikumbila kuno kasi wa maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali teke ni bati ana sugar daddy. Hapa benze ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tini bize tikumbila kuno kasi wa maenda.
Yeah, so ni no fisenda fena fesu na sanfu. Otherwise ama issues ya mwafweka ukule ya landa poesha. Tona mo 5. Ela Big Richard Sand.